Download it from ilovezedmusic.com.
Mfana vako. Ya vuna 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 vutseni vutseneletsi vutseneletsi no so. Sort of brava ka futa chapo. Chapo chapo. Na vuzera mwedu matafu 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 tata. Ay. Na vushapo vula mchufu vuvu vusa vuvu sisi. Na vusa tsefu la mchufu. Ya kima peni tsewa mchotsi kaya. Asho. Nangai.
Young'e, go!
Download it from ilovezedmusic.com.